Nechino kachibabu nili. Di Buganda, si central region. Njidamu, Buganda si central region. Owe chiba maingo, ya choke teko. Aha. Buganda is Buganda. Is Buganda region. Kutuwa tuina achole, tuina ankole, tuina busoka. Tupaki tumera na central. Choke lako ulala. Nga nyomba kiluachi Buganda bachisambula kumapu ya Uganda. Kubanga mkama wangi Buganda bachisambula kumapu ya Uganda. Sambuli ya na wachiri wa nungu ayomba. Nitu wachari uo Buganda. Technically tu wachari uo Buganda. Buganda sigala mitima jafe. Ne bachisambula wane bawandika o central. Atenga telimu central. Kambabuzi. Ziri Uganda anyone. Mweba hivu. Wanga chi etu erituli mu north. Tebalimanyia kini mani. Sudan, kwanga chi eritulimu east. Kenya, kwanga chi eritulimu west. Kwanga chi eritulimu south. Tanzania, kakati territory mwibange kena neko nera talako Tanzania. Evera central. Ejo kachi balikene namu mchukuli.